Tabani wa musaza bagalo mutya omanyi we sibala byeko nange sefuna yenze nduka wa masomesa muyige siimba byamalya nsimbi kyonna kyeyama ndizalwa yekyamabaale Masaka wali okwatalya ebubondo ye waffe tobula ndizalwa yekyamabaale Masaka wali owetera kyabakuze waffe tobula olwaleero nkomyewo nga nnina obujulizi bananga tannaffe ensi topapa kujevuma bangi bendabyeko wana baaliko obubinga kati bebasenkulu b'ekibuga era nga bafuga nange kamwa kogera yimba nga museka naliko mu mmere embi abagi mwandaba nasiganga kyute kisinga eno museka n'entembe ey'obuleega n'okuvumwa n'envuma naye n'abaali banjerega bwe sirifuna kati ate basasula nsimbi nange okundaba bannanga omulamu tasekererwa obuliwo terinya byofumba bidiba obuli muyimbi ngerinnya tonnalifuna olwaleero ndikuggwa omuntu akyasuula obubi awera bange yakomamu ebyo byokola toggwa musuubi mwatunyiikira obulamu bwe bugagga n'abaganda baagera tewali mugagga wanaataato banansimbi lwakuba gye nvudde waabwe tebamubikkula buli gwe weesimisa yaliko obubi obulamu bwe bugagga bamala ne bafuna ne pasita bugembo oyo gwemwesimisa yaliko mu mbeera embi nga kyali ekibula esuubula ebikajje bugembe gwe mulaba nga bissa ku mutwe empaka gy'anaabitundira naye kati omusanga mu kkanisa ye naawe nyigira olunaku olulu luluki oyo nnabbika kande ku bbiri naye yali muyimbi era nga nze gwolaba yatema ne ku manda ng'asaawa kompawundi yasubula ku mwenge ng'agujja nakasajja mu kiwunya gy'agutundira naye kati ye naggaga naawe nyigira olunaku mwatululikya maama fiina gwolaba nga yesi wangu gye yayita yali kawusigalo kyova olaba ayamba nnyo amanye ennaku bweruma olasaloni maka bwayi yali mukubi wa beesi mu sinagoga n'abbika kande n'asiima kumusabira kati y'omu ku basumba beeyagaza mu ggwanga lino senga katana yali mukazi mu nnaku nnyo mukama yamwanikula era yaluŋŋama kati seminti atikkulwa twere ebizimbe biwera senga kulannama yali muvubi ku nnyanja yavuga ku booda ng'atunda n'empafu naye raba ggwe bwajuga mukama yamwanikula ensi yakyuka bannanga omulamu tasekererwa oli mu muzigo olaniro ddi akutigumya diguli wagifuna naye omulimu gwabula saakadde kuyimba mu mpaane ampaana mulina omulangira bamweyana kyaggwa omanyibwa okulwa kyogenda manya nti n'ekyofa si wangu wakulabwa ebirowoozo bingi bitta omwoyo ojjirwa endowooza z'ekyavu mu bwe nnonda wana akawumbe ku kkubo ebizibu bya duniya mbambiwunzise teryajja kukasuula k'olinda kubanga bazirina be basinga okuzaagala wava munnooyo gwe weegomba naye yayitamu bulumi ensimbi okifuna yasuubula ku byennyanja kwali kunoonya nsimbi ebya driving school eyabitandika yasooka obireeta mu ggwanga western driving school abagimanya mu njulira yavuga ne ku taxi ng'anoonya nsimbi kati yambasada w'eggwanga erya bahangale ng'ate yambasada wa benzi mu uganda muno yasooka okuwa pulesidenti n'emmoroka gwe yali cross country eddala benzi empya wamaso wakiryanga awennimbi wa salimu sale muganda wa kagutema yasookera wa maama kyama erubaga wano ng'amuwa ne kamera olusi nasula kati ekyefulisena mu ggwanga lino ensi ekyuka omugagga sekalala mmanyi mumuwulira yalimako ku nnaanansi mu matandika yatunda kusukali kulu yakola kumajambia yatunda nolwanyo ngaluguza abantu ne bakole mefaliso kati bebandigi beshibuga yenna nyini yuga chiki ensachuka omugaga chirumira fenago twesimisa yali mutembe ijja tatu kaludda wabyasubula ne kubugaali kirumira gwemulaba mukama nayambira yazifuna kati sebo ambasada yakulira abagagga kwagala n'oyo gumulaba omugagga busuula ow'ekatosi yali muvube ku nnyanja bwatyo mukama n'ayamba ensimbi n'azifuna kati byomere mumalukayo wasoza purovati naye yasooka mu bwapoota mukomo n'ayamba kati bebandiki b'ekibuga era byomere saba kabona cyumba naye yatoba n'edduniya yasitula amatrokoyo ng'ensawo agisa ku bega mpaka ku fuso yapaka saako ewa agimwanji bugerere munanjulira kenzo yashimanga mazzi masaka munjulira kikumi kikumi girikaani okugifuna lutalo yayosha amanda gwe yasomera semakula yali mpale mbaya muberu yasitula ebyuma nga bwasibe kikali bannanga omulamu tasekererwa shipa yasooka mundiyo kifo we twajjira jakikisita amanyi obwawo sigalo bwe buluma